uje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
abakunzi badusangira ijambo nange nongeye kubasuhuza nkuko mubyumva ni Eric bagira ubusa
turi imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ahari gutangirwa amahugurwa kubahoze ari abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda
nibutse ko ari umutwubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo by'umwihariko rero hano mu Rwanda haciye hafa amezi abiri hageze abasaga 1500 nk'uko komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bitangaza ubwo muri abo ngabo harabarirwamo n'imiryango yabo
reka dutangire tuganira n'abamaze iminsi hano watangira bibwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
nitwa Rwandema Joseph ni nari umusirikare
kwipetirihe
peti najyanye muri cantonuma kuko twari muri za cantonuma rya rya major
wowe
nitwa Wamoro Enias peti ryanje ni major
mwese muri aba major wowe numvise bakwita doye
nge ndi doye hano muri iki kicicoro cya 65 hano imutobo ubwo nkaba ndi major nkunda bose Sebastien
wowe bagushinze ke
ndi sego doye
eh wungirije doye wowe
yewe nshinzwe isuku y'umubiri
nubwo nokuvuga ngo ni wowe umenye amazi aho bogirana ibiki byose
bafite isuku mu myambaro imisatsi kwiyogoshisha
ibyo ngibyo wowe ushinzwe iki
nge ndumujyanama muri iki kigo
wowe
nge ndumunyeshuri muri iki kigo ariko nyine n'ibijyanye discipline nkagira mu ruhare rwa mbere
mugenzi wawe
nge nitwa Simona Teogeni abana rinjiye muri cantonuma 2014 ku ipete rya major.
By'umwihariko rero muhugurwa twavuga ko kugeza ubu ngubu bimaze kubafasha iki.
Kugeza ubu ngubu kugite cyanjye kimaze kumfashamo nuko maze kumenya igihugu umurongo kigenderaho ibyo twize bitwa imyumvire kuko buri gihugu kigira imyumvire yacyo. Uburo tumaze kubumva u Rwanda nyine umurongo abanyarwanda bagenderaho muri iki gihugu. Icyo ni kimwe ikindi nuko mahugwa tumaze kubona ubu turi kugenda tumenya igihugu hari byahindutse byari prefecture biba ntara byara makomini biba uturere amasekitera bimirenge none haje hano tugari n'imidugudu ubu tumaze kumenya kugira ucyubatse mbese inzego zacyo
aha bwa mbere mungera hano bababarura numvaga bagenda bababwira ngo vuga prefecture wakomokagamo wewe wakomukaga muri prefecture ubu nindi he ntara kugira ngo twumve koko niba nayo masomo mu yacengera
nakomukaga muri prefecture ya Gitarama ubu ni ntara ya Majepfo
mukaye karere
mu karere ka Muhanga
yari ihe komine
akarere ka Muhanga gizwe mu komine menshi ubu ngiye nakomukaga muri komine Buringa
okay wewe noneho wavuga ko amasomo mu gihe giciyeho bimeze bite
mu gihe cy'amezi abiri gemaze hano kubera ko nageze hano ku itariki 16 z'ukwa 11 aho dutangiriye amasomo nta gihe kirarenga cyane ntikirarenga ukwezi ariko amasomo ari kugenda neza kubera ko tumaze gusobanukirwa byimaze yo politike igihugu kigenderaho abenshi muri twe bamaze guhindura imyumvire kuko imyumvire bari bafite yari imyumvire yo hasi ari imyumvire y'abantu bamaze imyaka irenga 20
gumaho ngaho yivuze imyumvire yo hasi ushatse kuvuga iki
imyumvire yo hasi ni ukuvuga ngo umuntu yagendaga cyo wumvise cyabakiza cyabakiba ariko wowe ukumva ko ugomba guhakana guza akaba ari byo bikurimo icyumona cyose ukumva ari kibi yewe kabone nubwo bakubwira ngo igihugu kiratemba amata n'ubuki rugero ukawumva ko ari ukubeshya ko ari bibi ari umuntu ushaka kukugirira nabi nyamara ashaka kukurokora
umunsi wawe wa mbere hano warasinziriye byagenze bite
bo nge narasinziriye kubera ko kubwanje nishimiraga ko ngarutse mu gihugu cyambyaye nyuma y'imyaka 24 ntazi n'isura yacyo
winjiriye igisirikare hehe
nge ninjiriye igisirikare muri Kongo
uvuka he
nge mvuka mu mujyi wa Kigali
wazanye n'umudamu n'abana
naje nge nyine kubera ko ntago twabanaga bo babagukwabonanye mbukwati
ntuzaho baherereye
ndahazi
baherereye he
abana banje baba muri iki gihugu ariko ntitwabonaga
baje nabo muri uku kubatahura ku ngufu byaje
oya bo baje muri gahunda bo twumvikanyeho ntago navuga ngo muri gahunda zabo gusa kubera ko bo baje tubyumvikanyeho ariko bo baje imbere cyane ntago baje ntago twarindiriye ko tuzana nabo
hano turi kuganira n'abamajoro muri FDR ariko noneho naje kumvamo ko harimo Duaye bagukize Duaye bishingiye kuki
mbese nageze hano ku itariki 16 z'ukwa 11
uturutse he
nturutse muri Equateur ubwo twari tuyo twari twarajyanywe na guverinoma ya Congo bajya kudufungira muri prison ubwo biba ngombwa ko bagomba kuducyura tukaza mu gihugu cyatubyaye byaradushimishije ubwo tugeze hano bamaze kutwakira baraduteranyije twari tugeze kuri 210 haje ibyiciro byinshi ariko twikiciro cyacu nicyo cyaje mbere nasigaye ubuyobozi bw'ikigo cyane mutobo wongera icyizere bangira Duaye
barakurebye gutya bakugira Duaye cyangwa hari icyo bashingiyeho
kubona
we nduri umuntu uri sharp bimeze bite wa muntu uza mbere mu bitekerezo bimeze bite
byerekeranye n'amapeti iyo uri mukuru mu gisirikari bakugira Duaye aho ugiye hose
turase noneho kunyigisho nk'uko nagimba z'abagenzi bawe b'amajoro wowe urazibona ute n'imbeshyire ngo uri Duaye
nkurikije uko nabibonye nkurikije twakirwa na twakiriwe neza batweretse urukundo batwereka ko igihugu kidukeneye kugira ngo dufatanye n'abandi kurwubaka kuba ku Rwanda rwacu batweretse uko igihugu cyubatse batwereka nuko igihugu gifite uburyo bwose bwo gushaka ko abana b'u Rwanda bagaruka mu Rwanda tugafatanya kurwubaka ubwo inyigisho nkurikije ku giti cyanjye inyigisho ziri kuducengera kandi turi kuzifata ku buryo bwiza
buri muntu agira umwihariko kuko yumva umwihariko kuri wowe wavuga ngo iki cyaranyuze birenze niki
batweretse inzira yose umuntu agomba kunyuramo kugira ngo abone amahoro ubwo rero ariyo nzira nziza u Rwanda rukoresha rufasha abanyarwanda gutahuka kugira ngo baze mu mahoro kuko nta mahoro nta majyambere nta n'ibindi byakorwa icyo cyaranyuze kubera yuko twageze hano natwe tukakirwa neza tukabona ku Rwanda rufite amahoro nanjye nanyuzwe niyo nyigisho bampaye
wewe inzira y'igisirikare ryari
ninjiye igisirikare nanjye mu gihe cy'abacengezi turi hano muri majyaruguru y'u Rwanda
uvuka hehe
uvuka hano mu Ruhengeri aho zari komine Nyamugari
ubwo hari mu wuhe mwaka
mwaka w'1998
winjiye igisirikare wisujya muri Congo
ubwo ninjiye igisirikare ubwo noneho hasigaye igihe kigeze cyo gusubira yuko abacengezi bari muri kano karere bigeze igihe cyo gusubira muri Congo dusubirayo nyine tujyana n'abandi amasomo nyayo ya gisirikare nafatiye muri Congo n'igishwa n'abare badukuriye
ndabona ufite telefone nka Duaye ukuriye abandi hano bari guhugurirwa imutobo ariko amakuru dufite wenda uri buze kuyampakanira cyangwa uyanyemerere nuko haba hariho kuvugana umuntu wa hano akavugana n'umuntu wo muri Congo akamubaza amakuru ese ko mwatashye abimeze bite nabyo bibaho hano
hano ntabwo biri kudushobokera kuko guhamagara umuntu muri Congo uri hano ntamuwaye yuko ari ibiciro byarazamutse kufite telefone udafite amafaranga ntabwo wabona kuvugana nawe ubundi nzira twagombye kunyura hano ikigo cyari gifite uburyo bw'umwihariko bwo kuduha telefone bakaduha namuwaye tukavugana nabo twasize inyuma muri Congo kugira ngo tubatinyure tubereke ko igihugu twasanze ari igihugu kidukeneye kandi igihugu kitwifuza ariko ntabwo ubwo buryo buragerwaho
mujya mutanga ibyo bitekerezo kuba bakuriye kugira ngo babashe kuba bareba niba hari icyo babikoraho
urabona twakiriwe turi byiciro bigeze kuri 4 kandi bikurikiranye byihuta cyane twarabibabajije ariko bavuga yuko mu gihe bacyarojistra bagenda babarura baje ukuntu bagenda batwinjiza mu magrupu ukuntu tugomba kubaho na za famiye bazerekeza ahantu mu miryango yabo yabazanye nabo ubwo habaye umwanya muto cyane ku buryo bitari guhita bikorwa ako kanya ubwo ronka banizera ku kibazo twagitanze nabo bakaba kitegura kugira ngo bazakidufashe mu turere ko twatinyura abandi kugira ngo base
ariko nka Duaye nyamugenda mu bimbere niko ariko nakwita ndibwira n'ubu ngo ntago wagenda ukabibaza se cyangwa ugakurikirana ngo ko twabahaye igitekerezo kimeze gutya kandi nk'uko n'ubundi kigamijwe ari ukubaka u Rwanda ntabwo icyo kibazo bashobora kongera kutakira se
ubu ndabona muri iki gihe tumaze gusa naho twese dutuje neza nta kibazo ubu muri kano kanya ndumva Directeur ari hano yaramaze imisi muri konje y'imisi mikuru yariho ubwo ndibuze kukimugezaho ture ko yakidufasha
ndagusaba nawe ubunararibonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda urahageze twamvise n'amakuru ko baje bababoshye wageze ku butaka bw'u Rwanda wiyumvise ute
mu ntangiro nyine urazi ko ari ibintu biba biruhije twaje tuboshye kandi naho twari turi twari mu ibohero kuri indege ntago twigeze tubohwa ariko tugeze ku kibuga cy'indege hari ya Igoma bahise batuboha twumva ko ibintu bihindutse twongeye dusubiye mu ibohero ubwo tuza tuboshye tugeze hani mutobo bakimara kutuvanamo ingoyi bari batohesheje nibwo umuntu atangiye gusubiza umutima mu nda muri make guhera icyo gihe kugeza uyu munsi ibintu byagiye bihinduka buri munsi bitwerekeza ku byiza ikitwa gibohero twasanze ari igihugu kitwakiriye ari umubyeyi wacu igihugu washizeho inshingano zo kugira ngo batwakire
akadukomeze hariya wewe witwa nde
nitwa major Uwamahoro Elias
uvuka hehe
mvuka mu karere ka Musanze mu cyahoze ari commune Kimiki
eh uri wanyu rero
ni hafi yaho
dusangize nawe ubunararibonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda nkurikije uko twaje tumeze nari mfite impungenge zaho ngiye nuko ndibufatwe uko twaje tuziritse nk'uko babwiye bagenzi banjye ubwo tumaze kugera hano dore ko hari na nijoro bamaze guca ayo makamba aratuziritse n'umuntu watangiye gusubiza umutima mu giteriko agira ati ahari yenda inzira bari kunyuza ntabwo ariyo ubwo abayobozi batandukanye ndetse bo mu nzego nkuru z'igihugu baje kutwakira ako kantu kaduha imbaraga kaduha ingufu katwirika ko kutugeze mu gihugu ko tugeze iwacu noneho impungenge zitangira kurangira ubwo tubona ko tugeze mu bacu koko baratwakira turasabana dusubiza umutima mu giteriko
hari amasura wabonye mu baje kubakira ku buryo wahitse uvuga uti naka ndamuzi twarabanye mu ishyamba
bo mubaje kutwakira abo twabanye mu ishyamba ntabwo bari benshi binda bari bahuze hano ariko nkari nkubona menye ni komiseri hano muri iki kigo cya Mutobo ubu bita Elia yarabarimo ndetse harimo na gavana w'intara mwagirije kutwakira nawe yararimo ndetse na president w'i komisiyo mukantabana nawe yarahari ibyo byose bidusubizamo icyizere kuko u Rwanda koko rukunda abana barwo kutwijwe nabo bantu bakora ubukunzi
ubundi abantu b'abasivile bashobora gutangazwa no kumva ngo umusirikare yaje afite impungenge wenda karagaciyemo
impungenge umusirikare ntiyakagombye kuzigira igihe ari ku rugamba ariko kuko twe twari twararambitse intwaro tutakirwana turi gushaka guharanira amahoro noneho nyuma y'ayuma icyo gikorwa cyo guharanira amahoro badutera amakamba izo mpungenge rero nubwo umusirikare nanone ubu umuntu icyo kitadutera
twibutse abakurikiye radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko tukiganirira mu majyaruguru y'u Rwanda mu kigo cya Mutobo cyakirirwamo abahoze ari abasirikare turaganira n'abahoze mu mutwe wa FDLR we uri nde harya nyibutsa
Major Rwanda Major Joseph
uvuka hehe
kera yari prefecture ya Butare commune Gishamvu secteur ya Kibanda rero mu ntara y'amajyepfo akarere ka Huye umurenge wa Gishamvu akagari karacyari mu kibanda n'ubundi
wageze mu Rwanda ibyo byose ubize cyangwa wabimenya
bo ntabwo nari mbizi neza icyo nari nzi nuko ari mu ntara nari mu ntara y'amajyepfo akarere nari jinganyaga nimba ari nyaruguru cyangwa Huye kubera yuko komine yacu hari igipande kimwe cyagiye muri nyaruguru kindi kiza muri Huye kugeza aho nibwo nari mbizi
mbere yo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda wari ufite sura ki ku Rwanda
bo isura amakuru yari menshi ariko ibyinshi byasaga nk'aho ari bibi kubera amakuru twagendaga tubona dusoma kuri za internete amaradiyo mpuzamahanga
saraporo z'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyo byose rero byatangaga isura itari nziza cyane
wowe wazanye n'umuryango
ninazanye n'umuryango
none haciye igihe niba ntibeshye ni nk'icyumweru gisaga abadamu banyu n'abana basubijwe mu buzima busanzwe ubu bari mu miryango mujya mumenya amakuru yabo
amakuru turayamenya nta kibazo turavugana umunsi ku munsi
bemere kubasura hano
hano tukihagera baduha uburenganzira bwo gusurwa babikoze inshuro ebyiri dusurwa ku cyumweru ku cyumweru ariko nyuma byaje guhagarara batubwira ko iyo gahunda bashyize rimwe mu kwezi ubwo dutegereje kuzasurwa kuri 27 z'ukwa mbere
nawe wazanye n'umudamu
umudamu yasigaye muri Kongo
kubera iki yasigaye muri Kongo ntago mwabanaga ku buryo bashoboraga kugufata nawe bakamufata mukaza
mbere yuko tujye mu makantonoma muri Kongo murabizi ni imirwano twahoragamo intambara rero zikagenda zitatanya abantu ubwo byabaga ngombwa nk'umuntu ahungire aho ubuzima bushoboka mbere yo kujya muri kantonoma rero yarahungiye mu gace tutari turimo ubwo baza kutudezinya tujya muri kantonoma ntari kumwe nawe tugeze muri kantonoma ubwo ibyo guhura byari birangiye yaje gusigara yacu
nta makuru na make ufite cyangwa ufite amakuru kuri we
amakuru mfite nta gafatika kugeza ubu ngubu nabuze uburyo bwo kuyashaka
aduhaye hariya bitonde
nitwa Nkundabose Sebastien
wowe wazanye n'umuryango
mbese ikibazo cy'intambara urakizi twagiye dutatana noneho rero njyewe naje gufatwa njya no gufungwa muri prison nta nagomba kujya n'umuryango ubwo byawe ngombwa ko asigara aho twari turi aho nafatiwe niho yasigaye
amakuru mukayamenya mute rero wowe harayo ufite ku muryango wawe asize bimeze bite
kubera nyine ikibazo kijyanye no kuvugana kuri telefone kitaragerwaho nta n'ubu ngubu ntago nza amakuru
wowe waba warazanye n'umuryango bimeze bite
nazanye n'umuryango
nabo basubiye mu buzima busanzwe umumenyana mute ku makuru
makuru ni dukoresha amatelefoni telefone nawe kudusura nyine uko wababwiye ugahundira hari ariko ubungubu dutegereje kudusurwa tariki 27 z'ukwa mbere batubwiye ko ari gusurwa ari rimwe mu kwezi
numvise hafi ya mwese mwarinjiriye igisirikare muri Kongo uretse uyu nguyu wakinjiriye hano mu Rwanda muri za 98 nibyo
oya ari ibintu wenda tutari gusobanukirwa neza nuko niba bavuze igicengezi ntabwo bihita bivuga otomatikoma ko iyo tariki ari bwo urugamba rwa FDR rwari rutangiye ahubwo ushobora gusanga ucyo buri umwe yita igicengezi aricyo kiri inyuma y'abandi ubwo rero bisaze kuvuga ngo biterwa n'amatariki cyangwa se naho umuntu yari ari cyangwa se n'uburyo wenda na circonstance yagiye yinjiramo ariko hafi ya bose icyo mpamya cyangwa se wenda ku ruhande rwanjye nuko nkanje ubwanjye nge nacinjiriye muri FDR
ku rundi ruhande rero mwabaye abasirikare mu myaka buri muntu agiye atandukana iyo bitewe nuko ntago mwinjiriye rimwe kugeza ubu bwo muri ku butaka bw'u Rwanda ikibazo nabaza wabasubiza mu gisirikare mwiteguye kongera kugikora mu byumva mute muri serivisi za gisirikare
muravuga igisirikare cy'u Rwanda
yego
mu by'ukuri turi mu gihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda nicyo kizatugenera ibyo twakora ariko turi hano ntekereza ko buri wese afite icyo yifuza ku mutima we yakubwira
mbwira ahubwo ni ku giti cyawe
gitangira nahunze ndi umunyeshuri nifuza kurangiza amasomo yanjye nkakora ibindi nyuma ariko leta y'u Rwanda icyo yankeneraho ntabwo nacyanga
wowe ubimeze bite
byari byose gihe nta ku ruhande rw'umubiri ndacyafite imbaraga zo gukora imirimo yose nagenerwa n'igihugu bikurikije amategeko nayikora
wowe
njyewe nk'umunyarwanda numva serivisi zose leta yansaba nazikora njye naba nzishoboye
n'igisirikare wazubiramo babigusabye
ndi umuturarwanda ndi umunyagihugu dufite leta ndumva leta icyo gusaba nk'umuntu ufite inshingano yo kubaka u Rwanda no kugena na gahunda y'igihugu ntago wakwanga icyo ubuyobozi bukeneye
duhaye ntukuze
bo imyaka yanjye ndakuze
ingahe
mfite imyaka 53 ubwo rero igihe cyose u Rwanda rwanyakiriye nk'umwana w'igihugu imirimo igihugu cyose cyasaba nyishoboye nayikora
nawe nicyo kimwe
nanjye natawuse ngiye gufatanya n'abandi kuba ku Rwanda kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere ubwo rero ndi mu maboko ya leta serivisi yose yasaba nifitiye ubushobozi ndumva ntayanga gukora icyo cyanze.
Nawe nicyo kimwe bimeze bite?
Bo serivisi yose igihugu cyansaba nayikora. Nubwo wenda bakunda kuvuga ngo abasirikare bagomba kuba bari batoya bagifite imyaka mike, ariko biterwa n'urwego rwa gisirikare umuntu arimo. Hano numvise bavuga ngo umuofisiye yashobora kugeza ku myaka 65. Je rero ndacyafite imyaka 57, urumva ko harimo haracyarimo intera ndende. Kandi nka ofisiye nubwo imbaraga zo gusimbuka cyangwa mu mugongo haba hatangiye kuzama amakare gakeya, ubundi ofisiye akoresha ubwo cyane cyane ubwonko, ubwenge kuruta imbaraga z'umubiri. Ubwo rero n'igisirikare wakimana gikora.
Dusoza ikiganiro n'abasaba burumwe mpereye kuri duwaye wanyu kugenda dusangiza ubunararibonye bw'abantu babarwanyi mu ishyamba, biba bimeze bite? Buracya umuntu agapanga iki, abwakira agapanga iki?
Bo nkuko nge nabaye mu ishyamba kandi mbana n'abandi, iyo umuntu ari mu ishyamba bona ibyo bita maki, ubwo umuntu abaho nyine nk'inyeshyamba. Inyeshyamba ishakisha ubuntu uburyo yabaho, igashakisha n'uburyo yategura ya ibyo kwitabara igihe cyo ari cyo cyose itewe. Muri rusange kwabaga turi kumwe n'abandi bagenzi banjye, tugashakisha uburyo twabaho mu byerekeranye na siruvi, noneho nyuma yaho tugategura no kwitabara igihe umuntu aje kutwataka.
Mwatakwaga nande cyane?
Bo ibyo byose igihugu cya Kongo kirimo amarederi menshi cyane, ku buryo iyo utabaga watatswe na guverinoma watakagwa n'abamayimayi, ukatakwa n'indi mitwe yabaga iri hirya no hino bita abanyatura, ubwo buri gihe cyose umuntu ahogara yiteguye.
Naje gutungurwa n'umwe wambwiye ngo mwasomaga amakuru kuri interinete mukumva amaradiyo mpuzamahanga, birantungura mu ishyamba.
Mu ishyamba nyine nk'uko mugenzi wanjye we kubibwira, ubuzima bwaho bwo burakumiye, kugaho bukomiriye nta mushinga abantu baba bari gucungana n'amaramuko gusa no kwitabara igihe baramutse bate. Muri iyo poze nanga suko kwicira wabarimo, wagize amahirwe akabona agatelefone, wagize amahirwe akabona akaradiyo, abafite akanya ko kugakurikira akamenyera hawe makuru atambuka hirya no hino, kuko ndi kuba amakuru agenda bimenyekana.
Ariko nagiye numva nanone ngo ikintu bita ibihuha biba byiganje kuruta.
Birumvikana kuko amakuru aza ari menshi, ariko kuko abantu baba batagira uburyo bwo kuyaverifiya ngo barebe ahaturutse, usanga binagorana. Nanone y'igihuha kihari nicyo gituma abantu benshi banazirikirwa iyo bari ibihuha. Abantu barushaho kumva ibihuha gusumbya uko bakumva ukuri. Icyo gihuha kikabazirika, rero niyo mpamvu bumvise ko igihuha ari cyo gifite agaciro.
Muri hano nk'abasirikare bahoze muri FDLR, ariko mu kuhava muzaba mumeze nk'abajya gutangira ubuzima bundi bushya, wabageze imbere y'ubutegetsi mwabubwira iki?
Inkunga zo ni nyinshi, inkunga zo dusaba ni nyinshi. Urabona ni imyaka benshi, ni imyaka 24 nkanjye ubwanjye jyewe wivugira maze imyaka 24 ntari mu gihugu. Birumvikana ko muri klase zose nkeneye inkunga. Ubwo rero inkunga nta handi nzazikura hano muri iki gihugu. Hari politiki iriho, ya mbere ni uko ugomba kwigira ukishakamo ibisubizo. Nturangamire cyane kuri leta gusa cyangwa se abavandimwe cyangwa se amafamiye, cyane cyane ko harimo abafite n'amafamiye yarangiye cyangwa se asigayemo bake nabo wenda nabo badafite ubushobozi buri bwinshi. Byumvikana ko tugomba gukoresha umuvuduko uhagije cyangwa se w'imbere kurusha abo twasanze kugira ngo twiteze imbere. Nayo inkunga nyinshi dukeneye n'iz'ibitekerezo, nubwo inkunga materiyeri nazo niziboneka bizadufasha kwiteza imbere.
Ku ruhande rwawe?
Ku ruhande rwanjye nk'uko mubivuze nyine imyaka 24 ni myinshi. Ubu ni ukuvuga ngo twaje n'imiryango, nta kintu dufite na gitoya. Batubwiye ko nyine nituva hano hari amafaranga make bazaduha, yenda kugira ngo ubashe kugura kambaro, ubashe kugura kamatora, agasafuriya. Ariko nk'icyo twasaba nyine mu gihugu twajemo kiratuzi, ni uko nyine baranabidusezeranya ko igihe hazajya haboneka nk'akanya nk'akazi bazajya batwibuka, cyane cyane ko tuzigishwa n'imyuga kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ikindi nyine ubwo ni ukuvuga ngo tugiye mu miryango, turasanga imiryango yacu. Icya mbere umuntu aba yifuza no kubana neza n'umuryango asanze, noneho habandi icyo umuryango umufasha tukakimufashamo, kuko intambwe ya mbere arushya ni umwana mutoya agiye gutera intambwe ya mbere bamfata akaboko, natwe turi mu rwo rwego. Ariko cyane icyo dutekereza twebwe nuko tugomba gukoresha imitwe yacu n'imbaraga zacu, kuko ngo akimuha akazi imvura ihise, tukiteza imbere ku bwacu.
Reka dusoreze kuri Duwaye, ndabona n'igihe kigenda kidusatira. Duwaye, urasoza ikiganiro ugira ngo iki?
Ndasoza ikiganiro mbere na mbere nshimira Leta y'u Rwanda ku butwari n'ingufu yakoresheje kugira ngo yifuze ko abana b'u Rwanda bagaruka mu Rwanda bakarwubaka bafatanyije. Nkongera gushimira n'abayobozi ba hano Imutobo ukuntu batwakiriye kugeza kuri iyi saha, bakaba batwitayeho ku buryo buhagije, akaba nta wicwa n'inzara. Ubwo nanone nkaba nshimira abarimu batwigisha, saba ko rwose inyigisho zabo ziratunyura, kandi n'andi masomo asigaye tuzayakurikira neza nta kibazo, kuko twese ubu twamaze kwibona ko turi abavandimwe kandi turi bamwe mu gihugu cyacu.
Tumaze kumva abahoze ari abarwanyi muri FDLR bazamura imbogamizi y'itumanaho hagati yabo n'abo basize i Congo, twavuganye na Bwana Francis Musoni, umunyamabanga mukuru wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, ni ku murongo wa telefoni.
Iyo gahunda twarabasobanuriye, nanubwo ari ukubasobanurira twabahaye amakuru uko dusanzwe dukora. Hari Imutobo tukagira telefoni zifite amafaranga ahagije, umuntu wese ushaka guhamagara aho ashaka guhamagara wese, ni serivisi yo gukangurira abantu gutaha.
Telefoni rusange iri aho ngaho mu kigo?
Ni telefoni y'ikigo cya Imutobo. Rero ushaka guhamagara wese areba Santa Maria bakamuha agahamagara abo akeka ko badafite amakuru yuzuye. Ni nabwo buryo twashoboye kubabonera imiryango yabo bose mu gihugu. Urabizi ko abagore babo n'abana bose bamaze gutaha, nabwo buryo twakoresha kugira ngo bamenye amakuru yaho imiryango yabo iherereye. No muri abo ngabo bavuye za Kisangani, iyo telefoni bagenzi babo batanga gutaha barabatelefonaga bakababwira amakuru. Uretse n'ibyo ngibyo twakoresheje na za Skype, n'abo ngabo bari muri Kisangani za Barungu bari kare bakavugana n'abari mu Rwanda ahangaha ari abatashe bavuye mu mashyamba, ari n'abandi bagenzi babo bene wabo imiryango yabo bakavugana. Rero uburyo bwo kuvugana hariya Imutobo ntabwo ari ikibazo, nta kibazo gihari mu buryo bwo kuvugana n'abo bashaka kuvugana nabo.
Niba mbumva neza, umuntu ufite telefone ye ku ruhande kwakunda bavuga ngo barasaba amafaranga yo kushyiramo, ntabwo biteganijwe, ahubwo hari telefone rusange?
Niko bimeze.
Murabona iyo telefone mwashyizeho navuga ngo imaze gutanga inyungu cyangwa kubyara umusaruro ku kigero kingana iki?
Yarafashije cyane, nta nubwo ikijyaho imaze igihe kirenga imyaka itanu ihari hari Imutobo. Rero byarafashije cyane, nanone biza byunganira biriya biganiro byo kuri Radio Rwanda yayisanga mu banyu, byunganira nanone iyo Skype nakugwiraga, byunganira n'abandi banyamakuru baza hariya Imutobo, wabonye ko hafunguye abantu bisanzura, abanyamakuru benshi ari abo mu Rwanda ari n'abo mu mahanga, bose bakunze kuza bakifatira amakuru y'imvaho bakayasakaza bakayatangaza, abantu bakumva ubutumwa bagenewe.
Birashoboka rero ko abo bavugaga ko bagejeje icyo kibazo cyo kuvuga ngo babaha amafaranga bashyire muri telefone zabo baba batazi iyo telefone rusange, niba ariko nabivuga?
Oya, barayizi iyo politiki yo kuvuga ngo uhe buri muntu amafaranga ashyire muri telefone ye. Ntabwo wamenya umusaruro wabyo, ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka buri muntu ushaka amafaranga gushyira muri telefone muha amafaranga yishyira muri telefone ye. Kandi hari serivisi n'uburyo ashobora guhamagara n'uwo ahamagaye akamwakira. Kuvuga ko badafite amafaranga yo gushyira muri telefone ntabwo aricyo kibazo, ahubwo ikibazo ni imyumvire yabo. Nabo ubwabo bariyo urabizi uko batashe batabishaka, bagombye kubapakira indege barabazana batabishaka. Ntabwo ari uko bari babuze amakuru bari mu nkambi hariya twaravuganaga nabo kuri video conference, bakabyanga nkana ko badashaka gutaha, ko byose ari ugupfa bazasire mu nkambi.
Bwana Francis Musoni, turabashimye ku kiganiro muhayera dijwi rya Amerika. Ku musozo w'iki kiganiro rero, nongeye kubashimira mwebwe twaganiriraga ku ijwi rya Amerika Imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda, ikigo gitangirwamo amahugurwa ku bari abasirikare bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Nshimiye namwe mwari mudukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika. Mwari na Erika Bagirubusa, ubwo naho utaha.
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.